obunama nte kabanja kalise bibi bambi tate yatonde kulune sinkusabye bawe birungi ebibaleetera okutigomya abalala obibawenga mu bungi osanga banakwamu omutima ogwo ogubafuukula mulangi nkisabye lwa bulungi yadde nga munda nnina obulumi omutima bakujjusa ebituli naye gwe basasule bulungi kuba bye nnina tebibakusa bandidde siga za kuta amannyo ne bwe gabawanguka amagumba be bagalwanira ebibuno newe bibanubuka wakuta sigala luma abalabe bange bakuse
bakute
kama
mute
sene yagalenga bebase
bakute babungute
buli lunaku obawe emmere
bakute
yonda wange neyagalenga bebase
bakute babungute
wagalanga tomusayi gwange ogwo gwe musango gwange buli atemye omugongo gwange katonda mukuteredde bamekesa obugumba bwonna nafuuse kabuzi kabwe batayiza mu nsonda zonna bakonye ekyenyi kyange ekinyiga nti bantegeeza bundi muganda waabwe nga baagala kuba gaddiba lyange baliise lumonde waabwe banfudde mu kalo gwangege n'obugumba basonjole ninga miwula gyaffene basokodde bawomerwe mungu bano bw'otabawe bamekesa enjala zange mbigere bawe emmere babwegere balye n'ebigere basindise abalabe bange bakuse
bakute
kama
mute
sene yagalenga bebase
bakute babungute
buli lunaku obawe emmere
bakute
tonda wange neyagalenga bebase
bakute babungute
jane mbuza tata lwaki katonda saba lwanyi wenjagala mponye ebisanyi ate yanjuwa omusayi omukwano mbitonde yani ddala omululu gwaki kawava olukaligali wanene ensobi erikwani sebo mukama katonda wange bawe emicere bakute fensaba magezi bungo bobatere mumabakuli akalo buli kyakuli okibawerero omukuto gubaleeta otulo babenga mukulya bulijjo njala yebeefunguza ku buko bazingana enkata ekiro bajja kumira obwana obuto abalabe bange bakuse
bakute
kama
mute
sene yagalenga bebase
bakute babungute
buli lunaku obawe emmere
bakute
tonda wange neyagalenga bebase
bakute babungute
abalabe bange bakuse
bakute
kama
mute
sene yagalenga bebase
bakute babungute
buli lunaku obawe emmere
bakute
tonda wange neyagalenga bebase
bakute babungute.